Yasileka tabalozama. Van pizza kama bito. Yasileka tabalozama. But I never repeat. Yasileka tabalozama. Baruna rahesha. Yasileka tabalozama. Lozama. Yasileka tabalozama. Van pizza kama bito. Yasileka tabalozama. But I never repeat. Yasileka tabalozama. Baruna rahesha. Yes, Kileka Sabaluza. Loser. Yes, Kileka Sabaluza. Loser. Yes, Kileka Sabaluza. Yasileka tabalozama. Bampitsa kamabitso. Yasileka tabalozama. But I never repeat. Yasileka tabalozama. Baruna rahesha. Yasileka tabalozama. Loser. Yasileka tabalozama. Loser. Yasileka tabalozama.
Asa. Arre papa, arre papa, arre papa, arre papa. Batizi ya kala, skale la baningi. Na mifuni mpile ngono mfuni male ningi. So chigili kiti, the world believe it. Gulu gulu pita, lusiki sivi. Na mifuni ngutli cheese, na marot. Na mifuni ngutli cheese, asan. Na mifuni ngutli cheese, na marot. Na mifuni ngutli cheese, asan. Batizi ya kala, skale la baningi. Na mifuni mpile ngono mfuni male ningi. So chigili kiti, the world believe it. Gulu gulu pita, lusiki sivi. Na mifuni ngutli cheese, na marot. Na mifuni ngutli cheese,